Retro New Tower. To fire.
Hey, your turn.
Imidaya kazi misi takijisha uwa. Nasaka sasampa siishi kama uwa. Imidaya kazi misi takijisha uwa. Nasaka sasampa siishi kama uwa. Oya we, sicheki na nyani usoni. Cheza na mimi uone. Kama sipo kupa punch basi ujue ni. Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Wanasema nusureba ba lakini wana nitaka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. But it's what?
But it's tea.
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 Wana angalia body ti nyuma wana angalia body ati ti wana angalia body ti nyuma wana angalia body wambie staki upuzi miso mtoto wa juzi nilipotoka ni mtu mkazi sijaje kuleta makuzi najua na wa confuse maana mlipanga ni lose sasa ishondo
kwanza na anza expect more music
tiki taka mwendo tiki taka tiki taka mwendo tiki taka, tiki taka, mwendo tiki taka. Wanasema nusureba ba lakini wananitaka. Tiki taka, mwendo tiki taka, tiki taka, mwendo tiki taka. But it's what?
But it's tea.
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 Simba ali nyasa na kula nyama.
We
nyama ya kuku
nyama.
We ya ngombe
nyama.
We nyama tetele
nyama.
Mi utamutele
nyama.